Shanky Supplier. Don't come.
Wale, wale.
Eh, unamsikia Roma dice fani hapa sambamba na
Machete beat.
Ujaso bila usichoke, ninaponyanywa tu twende wote. Maisha vumilivu sinichoke, walichokuwa nacho simeze mate. Maisha yangu duni we mwenyewe sunajua, ila bado napambana usikose hata kijona. Pasha nisikupite kipenzi wende na muda, nimeshakupa moyo na upendo wako faida.
Futa subira jenga imani tutapata mpenzi. Hali ngumu usijali nina post change. Nkiwa mbali nikopo na ntumia message. My city nimekumiss kishenzi. Futa subira maisha changamoto. Ipo siku tutapata tutatoka kwenye msoto. Tutasahau shida zara umasimango. Nye wifu atajinyonga kwa kwa choma zauro.
Kipenzi kama shida tumezaliwa nazo, na ziwezi isha paka siku ya mwisho. Nosijali vumilia na sisi tutapata do. Kwa lolo tuzalau tutajewa umizalo.
Vuta subira jenga imani tutapata mpenzi. Hali ngumu usijali nina post change. Nkiwa mbali nikopo na ntumia message. My city nimekumiss kishenzi. Riziki mafungu sichoke mke wangu. Wenda nkakosa leo kesho ikawa fungu langu. Tukawa mabosi wakashanga walimwengu. Naomba jilinde kipenzi changu.
Maisha yangu duni we mwenyewe sunajua, ila bado napamba na usipose hata kijoda. Pasha nisikupite kipenzi wende na muda, nimeshakupa moyo na upendo wako faida. Wevu mimi wanangu mshike umpendae. Kavipi unacheza nae, kavipi unaluka nae. Mshike umpendae, kavipi unacheza nae, kavipi unaluka nae. Mshike umpendae, kavipi unacheza nae. Kama vipi unaluka nae, ah, eh. Kavipi unacheza nae, ah, eh. Kavipi unaluka nae, ah, eh. Kavipi unacheza nae, ah, eh. Kavipi unaluka nae. Ananipenda uyo minampenda dia, ananipenda uyo minampenda pia. Ananipenda uyo minampenda dia, ananipenda uyo minampenda pia.
Aweze bigi bosi alifai mwenga, aweze sali skombiso. Awatoto abondeni kwa machaku, ama cheda fantastic babake na Ivani. Awe chiu boy emsalimie sana ima boy. Ewatoto Arusha, awe mama msani, awe sela jambasi, awe kibo baba fami. We mudi kuzo, awatoto Argentina, ewatoto Serengeti, awe shaz dukani. Respect sana mwanangu, awe rax, adiveri, awe braza kevo, e meneja etu, ausia.
Wangu ni jaga kibu bad boy, toto wa fed.
Hey, mwanangu nuga mtoto wa jaga, awe lezi zaida popo master.